wesifazane Kutale intombe sheleni zake Ngithi umuntu wesifazane Kutale intombe sheleni zake Kuthi uthu yamlahla kanti uyamsisa Lesela sesponile Athi ngiphumile kipite
Ela nje izinwele nensipho Ashintu kora, ashintu stepu Ulienye Ela nje izinwele nensipho Ashintu kora, ashintu stepu
Oh, baby,
I think it's there.